waliwo oluyimba benesungo kuyimba sawa bweri tuka nengenda eka nusoma komu ya wandiki wolu imba lumana gwendiga olu lulimi wabanunule au kunyanje yenda biluamu manyi lulijane lutuka lwetulisiba kusero netutajisulako oba buli bakiro ne bujanga twejewo tetelekera omulamu eyesaawa gyesunga nnyo bombalete yaluyimba lakedubete yaluyimba chakachakate yaluyimba naye kwolwo tuliluyimba bombalete yaluyimba lakedubete yaluyimba chakachakate yaluyimba naye kwolwo tuliluyimba jowalitate yaluyimba semakula te yaluyimba newamala te yaluyia naye kwolwo tuliluyimba jowalitate yaluyimba semakula te yaluyimba newamala te yaluyia naye kwolwo tuliluyimba walibawo ba malaika abamanyenyo kuimba bankwase nanga yange nomulerefu we ndirabayo abatusooka ng'eriya wamunenoka abo be balibeera bajulizi olwo ng'ekivvulu kiggulwawo bombalete yaluyimba lakedubete yaluyimba chakachakate yaluyimba naye kwolwo tuliluyimba bombalete yaluyimba lakedubete yaluyimba chakachakate yaluyimba naye kwolwo tuliluyimba jowalitate yaluyimba semakulate yaluyimba newamalate yaluyia naye kwolwo tuliluyimba jowalitate yaluyimba semakula te yaluyimba newamala te yaluyia naye kwolwo tuliluyimba abayimbi alibawo Yesu mwene abanunule nga tuyimba ate yaube nesunga nyoko kulabanga woli nawe fena nga tuyimba okuluma kwensinga kukomye ngolwo ebyedda bizabujja bombalete yaluyimba lakedubete yaluyimba chakachakate yaluyimba naye kwolwo tuliluyimba bombalete yaluyimba lakedubete yaluyimba chakachakate yaluyimba naye kwolwo tuliluyimba jowalitate yaluyimba semakulate yaluyimba newamalate yaluyia naye kwolwo tuliluyimba jowalitate yaluyimba semakulate yaluyimba newamalate yaluyia naye kwolwo tuliluyimba amasima bombalete yaluyimba naye kwolwo tuliluyimba lakedubete yaluyimba naye kwolwo tuliluyimba chakachakate yaluyimba naye kwolwo tuliluyimba nejowanitate yaluyimba naye kwolwo tuliluyimba te yaluyimba naye kwolwo tuliluyimba sebone wamala te yaluyia naye kwolwo tuliluyimba.